Kuuɗe lilaaɓe. Kuuɗe lilaaɓe. Suurawol arandewol. Yaa Tiyofilus mawɗo, nder deftere an arandeere, mi windiino dow koo ɗume ko Yeesu waɗi e ko o ekkitini, haa yaaki nyalnde nde o hoccaa yaaki dow. Ko o hoccee yaaki dow, o ekkitini lilaaɓe ɓe o suɓi nder bawɗe Ruuhu Allah, gada o torraama o waraama, o ummii daga mayde, o wangani ɓe. E ɗate ɗuɗɗe o holliɓe mo foofa, o waɗii balɗe 40 e mo wangana ɓe, e mo ekkitina ɓe dow laamu Allah. Sharel ko o wondi e maɓɓe, o wi'i ɓe, to on alu Urshalima, ammaa keɗeena nyaako meeɗen mo dow, hebbini alkawal ngal o waɗani on, ngal mbiimi on, kangal woni hokkuki on Ruuhu maako. Yahaya waɗani yimɓe baptisma e ndiyam, ammaa nder balɗe seɗɗa, onon Allah waɗiranay on baptisma e Ruuhu maako. Nde tokkuɓe mo fuu kawriti, sey ɓe ƴamimo ɓe mbi'i, joomiraawo, jooni ngartiranta Israa'iila laamu? Ammaa Yeesu wi'i ɓe, annduki sharel e jaamanuuji ɗi nyaako meeɗen mo dow siriyi nder laamu muuɗum, naa un ɗum mooɗon. Ammaa to Ruuhu Allah jippoyake dow mooɗon, on keɓay bawɗe, on ngartay kokkayɓe woɓɓe habaru an nder Urshalima, e leyɗe Yahudiya fuu, e leydi Samariya, haa keerol duuniyaaru. Gada o wi'i non, o hoccaa yaaki dow, e ɓe ndaaramo haa duule shuddimo. E ɓe tijji e ɓe ndaaramo e mo fa'i dow, seera worɓe ɗiɗo, ɓe kolte daneeje bangi haade maɓɓe e ndari. Worɓe ɓen mbi'i ɓe, ono yimɓe Galili, gan ɗume ndariiɗon ɗo on ndaara dow? Yeesu on ɗon koccaaɗo nder mooɗon yaaki dow, o so'oyto non no ngiiruɗon mo hocciraama dow. Sey ɓe jippoyi diga dow hocceere nde leɗɗe jaytun, ɓe kooti Urshalima. Hakkunde hocceere nden e Urshalima ɗum ɓuraa e mil go'o. Nde ɓe natti gariiri ndin, ɓe ƴenti suudu dow to ɓe kawritata. Lilaaɓe ɓen ngoni Biturus, e Yahaya, e Yakubu, e Andiraawus, e Filibus, e Tooma, e Batilomi, e Maatiyu, e Yakubu ɓii Halfa, e Siman Jaalooti, e Yahuda ɓii Yakubu. Ɓe fuu e ɓe kawrita ɓe ngaɗa do'aare e ɓernde go'o, kamɓe e Mariyama madujo Yeesu, e miñiraaɓe Yeesu worɓe, e woɓɓe rewɓe ɗon ma. Nder balɗe ɗen kawtal kooliiɓe Yeesu yaari yimɓe 120. Sey Biturus ummii dari Yeesu maɓɓe wi'i, bandiraaɓe, Ruuhu Allah metiino daga hunduko Dawda dow Yahuda, kolluɗo nangooɓe Yeesu laawol no nangirtamo. Doole aayaaje ɗen keewa. Yahuda o kuudaynooɗo e meeɗen nder kuugal joomiraawo. O soodii ngesa e sheede ɗe o yoɓaa ngam kuugal kallungal ngal o waɗi. O yani nder maaka, reedu maako pusite tekki maako fuu ndufi e leydi, o maayi. Yimɓe Urshalima huunanii habaru ɗum, kanjum waɗi ɓe noddiri ngesa kan nder ɗemngal maɓɓe Akeldama, waato ngesa ƴiiƴam. Ngam ɗum windaama nder deftere Jabuura dow maako wi'uki, alwuro maako warta winde, to koo moye jooɗo nder maago, kadi maa wonde aayaare wi'i, algoɗɗo hocca kuugal ardaare maako. E haani cuɓen go'oto daga nder gondunooɓe e meeɗen, sharel ko Yeesu joomiraawo wondi e meeɗen, diga sharel ko Yahaya waɗani yimɓe baptisma, yaaki nyalnde nde Yeesu hoccaa nder meeɗen, ngam o warta kokkidoowo habaru ummaaki Yeesu e meeɗen. Daga ɗon sey ɓe darni worɓe ɗiɗo, Matiyas e Yusuf Barsaba, bi'eteeɗo Justus. Ɓe ngaɗi do'aare ɓe mbi'i, joomiraawo, an annduɗo ɓerɗe yimɓe fuu, hollumin mo cuɓuɗaa diga nder yimɓe ɗiɗo ɓe'e, ngam o huwa kuugal lilaaɓe ngal Yahuda ali, ngam Yahuda yahii wigeere to haananimo. Sey ɓe ngaɗi cuɓol hakkunde yimɓe ɗiɗo ɓen, cuɓaaɗo on woni Matiyas, o nattinaa nder lilaaɓe 10 ɓen.